boy. This is our time now. Tango mawe, Tobe, drop them once a clock, boy.
Kumpenda nilimpenda na zuri wa Miss Dunia. Yuko faster ka defender, in short hajatulia. Anajua na madj lakini hamjui venture. Ye club everyday ana mapens na denta. Singida Dodoma huyu demu amejariwa. Tatizo na ngoma hata toyo anajua. Wanangu wakitengo amesha wapatia tenda. Huyu ndo mwana bongo mwenye asili ya Pemba. Ni mtoto wa town kazaliwa Kariakoo. Ana elimu kichwani hajashia form 4. Ana degree jamani lakini mambo yake sio kuweka picha mtandaoni eti tu like a photo. Na muona chizi tena namchukia. Tisobeza wanangu na waambia. Metembea na wengi kama gari la polisi kona mkwanja alembi kama Bob Marley na Ziggy.
Kicheche uyu demu mapepe. Katoa nyingi mimba mtani mengi makeke. Inasadikika amehadhirika ajali kila lika. Mwenyewe no noma kipida pande zetu tunampuzia. Mcheshi mwepesi kutoa semu nyeti. Anamegwa kama keke mjanja kamini sekeke. Labda kwa mungine seki anavodaka kama seti.
Nasema baby nenda unifa. Nasema baby nenda unifa. Nasema baby nenda unifa. Nasema baby nenda unifa.
Anavyo bimbirisa na hadhi kwa mke kweri. Anavyo timbiriswa ye ni shetani fidhuri. Mwenye pezi wengi hakuna na I'm control. Akanja rip press love nika miche kwa flow. Anakoshwa kila gari halijui buge hati. Hata kwa machari anamjua sugar. Yeye vita vigodoro anaitwa shujaa. Kama angekuwa nguo amefuba. Muweza alimfahamu ile skendo Vera Mai. Twitter na picha za tupu tuso amemtoa ni shy. Anashindwa kwa chuje wapenzi wamemwelemea. Wasafiri wakuje washenzi aliwamegea. Ana maneno mengi anashindwa kuongea. Ana maneno mengi anashindwa kuongea.
Mini dume toka moro sovyo poro vavi genge. Soke genge genge la mpogoro ni foro ni kupe wenge. Hacho mende nezo kero weni member mwenye skendo za kasoro. Na gongo na vigogoro. You may go cause kwangu weki poro. 1, 2, 4 every day huwa na saka tu do. Furu gozi ya pangu mungo madro yo. Say yo if you love me easy. I don't love you cause I'm so very busy. Once and skize weni very very wege. Shat gongo na ndugu zango na mambo ya kikenge. Punguza umende cha mambo ya kiwege. Cause so yeah.
Nasema baby
still be back again.
Nasema baby nenda unifa. Nasema baby nenda unifa. Nasema baby nenda unifa. Nasema baby nenda unifa.
Yeah boy, this is our time now. Tango mawe Tobe. How we gonna do a thing like that, boy? It's not a warehouse time. It's the first thing. Let's go, boy. This is our time now.